this is what I am. In love with the princess to the max. Excess amount of loving is what I give to you, my best friend. Check this. Try agala na tulia la zinawe. Nekusu vizati kuno mkwano kwa bukande. Nole kaba mwena genende kaba fe. Netuko kaba nuka na kumpi na balongo. Nole kaba sacha habali na sente. Nozala wokumara kona ngekunu soto. Nasura ngawe kanonya sente.
Remember where you got it first. www.djericom.com.